ile chakula tulikuwa tunapewa kitambo ilikuwa natufikisha miezi moja, lakini hii ya sasa haiwezi ikatufikisha. Inaweza fikisha kama wiki mbili hivi.
Sasa hii tunapeana kwa 40%, 40% ya mahitaji yao. Na hata hivyo tuna sasa hivi tunapozungumzia kuanzia mwezi wa Juni, kwa sababu hatuna pia chakula ya kutosha, huenda hata tukapunguza hii zaidi kwa 20%.
Refugee hakuna income nyingine. Income yao ni ration bamba. Sasa sisi wakati bamba ndio mauzia vitu kwa hao. Sasa hata sisi imetumia ile imetegemea hii bamba. Hii biashara yetu, kama hakuna bamba hata biashara yetu hakuna.
Zamani nilikuwa nikileta hata gunia 5. Ninatafuta watu 5 kama customer 5 ninawapea. Lakini saa hizi unaona wanalia, saa hizi nimebaki na customer 2.
Na hiyo Amerika tumetegemea yeye. Ni baba ni mama. Hakuna vingine tunategemea. Kama hawatusaidie tutakufa.
We have increased caseload for the malnutrition, that is pregnant and breastfeeding mothers, and also for the children under 5 years. This has been worsened by the food insecurity at the community level and also the level of hygiene and sanitation.
Dalili zinaonyesha kuwa ile kiwango ya fedha huenda pengine itapatikana kule mbele ni asilimia chache, pengine hata nusu ya ile ambayo tulipata mwaka uliopita.
Inafai kuwe na watu 3,885, sasa hivi tuko na 7,999, na ambapo tunaendelea kuwapokea wale wageni kila siku.